ZWAP.com.
Che patumba.
Vaya sala kwa ulukana vale buksu no sala kwa.
Si es zin.
Vaya sala kwa ulu watu kwa. Vaya sala kwa.
Sin la ponzo.
We about to cook it up like we in a kitchen, you know.
No, I'm a kati.
Yeah, why you tea this? Ulu tipanga bize monga utiweza. Ulu tifake holy monga niweza. Ulu baya alizi.
You want to wata wata nubati niwe bolish. Yeah.
Kukamu mshesheli Detu pange bize wale we jenkeli Kuzifole chita nisemu kuntukenzeli Usangile tule isha tule ijaba From nowhere we semu kunso nsomba Ni wachi bele shai sela kwa iwe Kukwine wakuishi wabu igwe Why you tiresa Olo tipange bize monga utiweza Olo tifake holy monga niweza Olo baya alizi
Ni waku wata wata nubati niwe boleshi
Komangani webole shida.
Komangani webole shida.
Babu wanzi na master tryanzi. Akwa kafulo tetika wonde mwanzi. Mchulile mwatini wa constable nishi wibwana chalu kaputepa. Why you tiresa? Olo tipange bize monga utiweza. Olo tifake holy monga niweza. Olo baya alizi.
Ni waku wata wata nubati ni webole shida.
Bio Congo la Malone Et la Bachisi
ZWAP.com
Tout 3000 ans